kushwa na chani.
I see my time will be done.